Small God. Wow.
Sikanie kwakunie. Hard.
Semunye biamumbuano, sebuano amunswano. Yeso jani ngumamu, hitina ye debano. Semunye biamumbuano, mumbuano.
Yemahanye kusu, ahaye kusu. Hitine bema haye kusu, ahaye kusu. Yemahanye kusu,
oh my,
ahaye kusu.
Yeah. The good thing kusguapu, wena kujaga na heshima. Na mabarafu lanki washa moto, hakuna mtu kuja kuzima. Uzito hakuna mtu kupima, upako ni wafufu na uzima. Sio nzio manyengeau, tunangoja uzime, tukusike bado kwa uko mzima. Sikiza, huu moto wafati, na kama ukifuata basi mbele utakuta kiza. Mambo ya Fraser natumia mimi, chajabu wena kuchukiza. Muda wa bills na chezea cuts, na sichanje na tumbukiza. Wonders ka guvu za giza, na kimbiza na najikimbiza.
Semunye bia mumbwano, sebuano wa munsano. Semunye bia mumbwano, sebuano wa munsano. Yeso jani ngumamu, hitina ye debano. Semunye bia mumbwano, mumbwano.
Yema hanye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Hitine bema haye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu.
Kusha gimme the kusha manu dealer na ide bomi. Go around and tell them one by one say we are coming. Where we come from we don't give up, so we ain't gonna stop allow our lie. One man so me chain gang that be why they call me king, they can't control me. I didn't come here to play who, but I will not shine, man for deal. See a shisha nobody can stop me light. Not so green to which I cry a bit chem. Cause it's time to go to my guy, let's bend it all. Now my fine, come let's hit the whole place. Now kumo kumo.
Jesus, now what to you man go kushia nkipata so case. Ata ukibatika kutona wote tumeponda na pamba nye pace. Haujui chochote kusu hasu zangu na ukikana jijaza guess. Hacha ni chwani na mbele mana Tanzania ni bato nye pace nye pace. Mini mtukufu sana, domana Mungu ananibariki sana. Nilipofikia na pata chochote kama nipo na small god Ghana. Watoto upimi umziki, na kukimbizana hatupo mziki. YL Kweku flick boozy in this bitches bitch.
Semunye bia mumbwano, sebuano wa munsano. Semunye bia mumbwano, sebuano wa munsano. Yeso jani ngumamu, hitina ye debano. Semunye bia mumbwano, mumbwano.
Yema hanye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Hitine bema haye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu.